Blog Talk Radio.
Paris, Bruxelles n'ahandi mu burayi bwo hagati
tukagira saa mbiri z'ijoro n'iminota mirongo itatu n'ine isaha z'i London mu Bwongereza, tukajya na saa yine z'ijoro n'iminota mirongo itatu n'ine isaha z'iwacu i Kigali. Uno munsi turi ku wa kabiri tariki ya 29 Mutarama umwaka w'ibihumbi bibiri na 19, inshuti za Radio Shakwe tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye uno munsi wa kabiri, ubundi ikiganiro dukunze kubageza ku wa mbere. Kuri uno munsi wa kabiri rero tugiye kubagezaho utuntu tundi nk'uko mubimenyereye, ariko ku munsi wa mbere amakuru y'ingenzi yo mu cyumweru turangije nayo kuri uno munsi nako nayo kuri ino minsi ibiri turi ku wa kabiri ino minsi ibiri dutangiyemo kino cyumweru. Intego yacu nk'uko musanzwe mubizi ikaba ari ya yindi gusingiza ukuri n'ubutwari, tunamagana ikinyoma n'ubugwari. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wateguye ikiganiro, mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa wacu dufatanyije ikiganiro Jonathan Musonera. Jonathan Musonera rero akaba ari umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba kandi ari n'umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka ryacu Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo rero ndebe niba yahageze mu kanya, sinamubonaga Jonathan. Sinzi aho ikibazo, kandebe kuko mu kanya ntabwo nari mu ruzi. Ndamubona noneho. Jonathan mikro ndayigufunguriye. Jonathan rero wasuhuza inshuti za Radio Shakwe, noneho tukabona gutangira ikiganiro.
Urakoze muvandimwe Joseph, reka mbanze ngusuhuze. Urahoze,
uraho Jonathan, nifashe mutabuka.
Turaho, turashima Imana nubwo imbere imeze nabi. Mumeze mutaho ngaho mu Bufaransa?
Dufite akabeho ariko twakize urubura. Ubu ngubu turi mu kabeho, cyakora kareta tworoheye nako kajegeza amagufa.
Okay, sawa, reka nsuhuze abakunzi bacu. Rero mbifurize amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro, kugira ngo tugume tubashimire uko badufasha mu gutegura iki kiganiro, ibi biganiro no kuduha inama, kandi abadukurikiye bose bagume kugira amahoro n'imigisha y'Imana. Murakoze.
Amahoro n'imigisha y'Imana nawe abane nawe Jonathan. Ndagushimiye rero, reka dutangire ikiganiro. Ikiganiro kitari bube kirekire nubwo amakuru ari menshi, ariko turagerageza kuyahina uko dushoboye. Mbanze nibutse ikiganiro twagiranye ubushize twavuze naho ku makuru y'ingenzi yo mu cyumweru cyari cyabanjirije. Twarebye ku bibazo by'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere, tuganira ku matora ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku kuntu yambitse ubusa FPDMA ya Kagame n'abamuhatse, tureba uko umubano ukomeje kuba mubi hagati y'u Rwanda na Uganda, tureba tuza kuganira no kuri Affaire Colonel Patrick Karegeya, tureba ukuntu ku rukiko rwo muri Afurika y'Epfo rwategetse ubushinjacyaha kuba mu minsi 14 bwerekanye icyo bwakoze mu gukurikirana abantu bane buzi neza kuva muri 2014 ko bishe nyakwigendera Patrick Karegeya. Ibyo rero ibyo twaganiye ubushize, abantu baravuga bati ibi bintu byavuzwe ariko uburyo niba bareba ko ari ibintu bifite ingaruka nyinshi cyane, biteye impungenge kuri bamwe ku bakoze amahano nk'uko ya fe ya Patrick kuri uyu mibanire mibi y'u Rwanda na Uganda cyangwa y'u Rwanda na Congo, bigira ingaruka ku Banyarwanda cyane, kandi shitani iyogoje u Rwanda, ni ukuvuga FPDMA Kagame ikunze gushaka gukomeza induru naho itari cyangwa kuyihatera, ndetse kugira ngo irebe abo iniga nk'uko tuza kuyibona. Ibyo byose twagiye tuvuga tutahwema no kuvuga ingaruka zabyo, muraza kuzibona muri kino kiganiro muri kano kanya. Rero kuri uno wa kabiri tariki ya 29 Mutarama 2019, ni ibiki twabateguriye muri ayo makuru yavugwaga mu cyumweru gishize, ndetse akaba amwe akomeye akomeje kuvugwa muri kino cyangwa se havutse n'andi. inkuru ya mbere tugiye kureba ni ukuntu FPRD ikomeje kirana n'amateka y'igihugu isabukuru y'imyaka 59 ya demokarasi na Repubulika yabaye ejo kuwa 28 tariki ya mbere kuwa 28 z'uku kwa mbere 2019 ikaba itarigeze ivugwa. Jonathan warahize muri education civic kubwaza kumbwira ukuntu iyo tariki nyine dukesha demokarasi na Repubulika kitavugwa mu gihe kuko byakuyeho cyane mu gihe Kagame avuga ati ndi perezida kandi yayibikesha iyo tariki ariko kaba sinzi niba uraza kumbwira wowe ndo bisobanukiwe. Inkuru ya kabiri turareba ukuntu ibihumbi by'abakirisitu n'abayobozi bakuru b'igihugu bitabiriye iyimikwa rya Musenyeri Antoni Kambanda nk'arikiyepisikopi wa Kigali. Gusa rero havuzwe byinshi, hari na Kagame avuga amagambo nyine minota nka 20 cyangwa 18 na Musenyeri uwo yaravuze, ariko hari ikintu nyine abo ibinyamakuru by'intore byafashe, ibinyamakuru bya FPDMA Kagame byafashe, aho yabwiye Kagame waraho ngati muri impano Imana yahaye u Rwanda na Afurika. Turaza nyine ku bivugaho mu magambo makeya kuko ubundi dusanzwe tuvuga ko no mu kanya twabivuze ko Kagame na FPDMA ye ari shitani, ari akaga kateye u Rwanda. Shitani ahubwo ko yamuduteje ikamuteza u Rwanda ikamuteza akarere. Turongera tubishimangire nyine tunibaza dutese abashumba ba Kiliziya batubereye gute, iyo Kiliziya nibaciye umutwe n'iyo shitani yica umwe mu bamubanjirije, ni ukuvuga Musenyeri Vincent Nsengiyumva n'abandi basenyeri n'abandi ikica n'abandi bihaye Imana, ikica n'abaturage, ukavuga ngo muri impano y'Imana yahaye u Rwanda na Afurika. Jonathan, ubwo nyine turagira icyo tubivuga, ariko nye ibiriho muri iki gihe muri kiriya gihugu cyacu birakungura si gusa. Ingingo ya gatatu turareba ukuntu irondabwoko muri Miss Rwanda 2019 ryambitse ubusa FPRDMA Kagame. Tunibaza tutese yandi umunyarwanda yayo yamaze iki, ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ngo igomba nyine gushyira imbere ibyo bintu by'amariganya byitwa ndi umunyarwanda yakoze iki? Turaza kumva nyine uyiyoboye kuva umaze imyaka 9 yoboye, umuntu w'intore ikomeye cyane Musenyeri Rucyahana. Turaza kumva icyo abivugaho, turaza kumva ikintu avugaho muri ayo magambo yarateye ubwoba yacicikanye ku mbuga za internet, intagondwa aha n'aha z'abahutu zivuga ibintu ariko cyane cyane z'abatutsi zivuga ngo uwo bita umuhutu kazi sinamenya niba ari umuhutu kazi witwa Mwiseneza Josiane, ngo ni ingagi, ngo ni igikoko, amagambo akunze gukoreshwa n'udutsiko n'udutsiko turunda ubwoko tw'abatutsi. Ayo magambo rero mabi yageze aho ngaho anashyira nyine ba nyiri kubeshyiza ndi umunyarwanda barahaguruka. Kiriya cyitwa ngo ni cyahoze cyitwa CIA dungo ngo ni RIB, kimwe ngo kigenza ibyaha nyine bikomeye bya crime nyine ibyaha, ngo kirabahaguruka ngo ntituzakomeza kwihanganira ngo uyo mvugo mbi yironda koko, ariko ari byo gukangata gusa kuko iryo ronda koko niryo yangiri ya ngoma. Turazane ndetse na nundi nawe mushyigikiye ronda koko witwa Bizimana nawe ngo wasenerje nawe yarahagurutse arabyamagana ariko byose mu byo kuri kwari nko kwiyerurutsa kuko niyo mvugo yabo niyo ngiro yabo, ni bityo rero abo bana babivuze ku bayivuze ku mbuga bafite aho babikura, nibyo babaho buri munsi vangura amagambo mabi yavugwa atahishirwa. Ibyo bintu byose nyine abo bana nako babasore n'inkumi bamwe bari baguriyemo abavutse nyuma ya Jenoside bakuranye iyo mbuto mbi nyine yo kuvangura. Hambere aha ngaha twari dufite MNDCD itara itarakoze gusa kuvangurira nishe yanishe cyane ikicira abatutsi kubarimbura ndetse ikica n'abahutu batari bakeya batavuga rumwe nayo ibyo tukanavuga ko bibirutu abajya bavuga ngo wenda turakabyayo tuvuga ko ngo abo ibyo bintu bijya no mu rubyiruko rutoya byayo ibyo bya MLN ndetse dere bya FPDMI ngira ngo hangaha barayibonye kuko bana n'abana batoya nawe muri Mendes rero nabo bafite iyo mbuto rwose nabo baracyahari ibyo bintu biracyahari ni ibintu byo kurwanywa uhereye cyane cyane kuri ibyo nyine bya ubutegetsi ariko utibagiwe n'ibindi by'abandi biyoberanya ejo bashobora kubusubiraho bagakora neza neza nk'ibyo bakoze muri iyo myaka ya 90 turaza kureba ukuntu nyine ku ngingo ya kane FPDM FDR kugaya Mirende CD ikinyamakuru igihe cya ukuntu ikinyamakuru igihe cya FPDM Kagame cyagize kitibaze bazeye wari umuvugizi wa FDR n'uwari ushinzwe iperereza baba baroherejwe mu Rwanda mu gihe tuzi ko bahari kuva ku itariki ya 21 no kuva ko hashize hashize 21 z'ugushize no kuva ko hashize icyumweru kirenga ariko rero bati baba barageze Kigali kuki se ari ikinyamakuru cya FPDMI kigakaba batabizi baririsha kubera iki hagati aho ngaho ku ngingo ya gatatu turiho ukuntu FPDMI Kagame ikomeje yo kurega FPDMI Kayumba gutegura itero ku Rwanda ifatanyije na FDR ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo burabishimangira noneho bwari bihagurukiye nabwo burashimangira yuko ngo Kayumba Nyamwasa n'ingabo ze ngo bafatanyije na FDR ngo biteguye gutera u Rwanda ndetse ngo ibyo bintu bakaba batabyihanganira abo n'abanyekongo bwo bakaba batabyihanganira ngo kubera ko nyine ngo byono byangiza amasezerano mpuzamahanga biyemeje kubahiriza bakaba ejo bundi ku itariki ya 18 ministre ushinzwe ingabo wa RDC yarandikiye MONUSCO ayisaba ubufasha ngo ku bantu bari babonye ngo bagana muri Kivu y'amajyepfo baturukaza ya za Masisi ngo bakeka ko nyine ngo bari baje gufatanya n'ingabo za ngo za Kayumba ngo kera u Rwanda ngo MONUSCO nibafashe kubahashya ngo ibyo bintu barabizi neza ngo bafite amakuru kuva bafata abo ngabo barafuruje bazeye na n'uwari ushinzwe iperereza Cornette Firabega ngo kuva bafatanye ngo babonye amakuru rwose ngo adashidikanywa kuko ngo kufatanye na RNC na P5 ngo biteguye gutera u Rwanda bityo ngo bakaba batabyihanganira ibyo bintu byabaye urujijo byabaye urujijo Jean Paul Turayishimye yarabihakanye abihakanira kuri RFI ku nkuru yahise ejo ku tariki ya 28 ndetse n'indi yahise uyu munsi aho akanavuga ngo rwose ngo ntawe duhuye na FDR ngo nta n'ingabo tugira noneho mukanya yashize nk'isaha imwe gusa n'iminota mikeya RFI yasohoye inyandiko igira iti Leta y'u Rwanda yasohoye inyandiko zo guta muri yombi abayobozi muri P5 iyo ni ingingo ya gatanu turaza kuyigeraho rero turebe hirya no hino ukuri muri ibyo bintu aho duhagaze uko tubibona ndetse n'ejo hari itangazo nabonye mu kanya ry'umuvugizi wa RNC ari we Jean Paul Turayishimye yandi asohora nyine avuga ngo barababeshyira ngo batangajwe ngo nawe manyanga yo muri Congo ngo yo gufasha leta ngo kubacecekesha ngo kandi ngo ni abantu rwose ngo bata ngo biyemeje gukora urugamba ngo rutarimo kurwana rutarimo amasasu kinyoma gusa turaze nk'uko tuza kubibona nk'uko dusanzwe tubivuga icyakora tusanzwe tuvuga ko nta ngabo bagira mu by'ukuri ko ahubwo umuntu yabarega ibindi akabaye gusa bwo n'ubwesko izo ngabo zo turakomeza duhagarare aho twari turi nyine nazo bago tubafashe kuva ko babeshyira aho kwari kose kari kose kuki bakomeje kubeshya isi ahubwo ko kinyoma itangiye kubagaruka turaza kubigeraho ibyo nabyo ku ngingo gatanu ingingo ya gatandatu rero nayo ya nyuma FDU na P5 ibibazo bisobanutse by'ikondera libre babaje tariki ya 26 za kuno kwezi turimo rwose ejo bundi babibaza bahunga ba MNDCD arangije bapfunyikira ibisubizo rwose bya nyirarureshwa ku buryo uyu munsi turatangira kubyumva ariko kirabara igice cya mbere kuko tuzakomeza kumva ayo marorerwa ni nduzi ko ariko umuntu yabivugaho umuntu babaza umuntu ibintu azi neza rwose ni umuntu uzi ibintu byinshi cyane n'uw'umuhanga uzi ibintu byinshi cyane ariko akayobya uburari Jonathan rero niba ntari icyo nibagiwe wakimbwira nagira ngo dutangire ku ngingo ya mbere tutanayitindaho FPDMA Kagame ikomeje no gukirana n'amateka y'igihugu aho isabukuru y'imyaka 58 ya demokarasi na republika yabaye ejo tariki ya 28 z'ukwa mbere 2019 ikaba itarigeze inavugwa hari n'uwandika ati kera habayeho ibyo bintu rero ni ugukirana n'amateka kandi amateka nacyo umuntu agomba guhindura ntitwatanya ngo tuvuge ngo ubwami ntibwabayeho bwabayeho ngo dutangire dosiye y'amazina y'abategetse baba yategetse gukira n'amateka y'igihugu rwose ni akaga kuri iriya ngoma kandi ni akaga ku gihugu birumvikana twibutse ko ibyo byabaye tariki ya 28 z'ukwa mbere hari muri 61 aho aba burugumesitari yamaze gutorwa n'abajyanama b'amakomine 3,000 abayobozi bari barenze 200 n'abajyanama ba komine barenze 3,000 barateranye baterana igitarama noneho bavuga ku bwami buvuyeho ko hagiyeho repubulika bashyiraho nyine ubutegetsi bw'agateganyo noneho biza gushimangirwa na referendum yo muri uwo mwaka noneho wa 61 ku itariki ya 25 z'ukwa 9 muri uwo mwaka 63 niho noneho abaturage bakoze referendum kamaramaka ibyo byombi babyita kamaramaka mu by'ukuri ariko kamaramaka ofisiye niyo ngiyo nyine y'abaturage ya cyane cyane yo ku itariki ya 25 z'ukwa 9 61 aho nyine ingoma ya cyami yasezerewe burundu ndetse bikaba bikiri n'uku kuko abangabo bibagirwa ayo matariki baragendera Karinga yavuyeho nyine iramaganwa isimburwa n'ibendera ry'igihugu n'ubu ngubu hakora ibendera ry'igihugu umuhama asimburwa na perezida n'ubu ngubu ni perezida kuki yatakiye yibagirwa Jonathan magambo make rwose turakomeza twibaza nka mwarimu mu by'ukuri ibintu tuzi kuko iyo ngoma y'agatsiko isibanganya amateka ishishiranya amateka igomba kuvaho ikaba amateka iza muri njyewe Jonathan
urakoze muvandimwe Yozefu iyi ngingo ni ingingo ikomeye cyane kuko niho ibibazo by'abanyarwanda cyangwa se by'u Rwanda bizingiye ko bizingiye mu mateka yacu cyane ko ubutegetsi bugiyeho bugenda bwangiza amateka bukandika amateka bushingiye ku gihe bwafatiye ubutegetsi ariko ubundi amateka y'igihugu yaba meza yaba mabi arandikwa kandi ntasibangana cyane cyane noneho nk'aya matariki yagiye agaragaza uburyo ubwami bwabayeho uburyo habayeho kamarampaka uburyo hashinzwe leta muri uyu mwaka w'igihumbi 1961 muri uku kwezi kwa mbere ku itariki 28 no kuri 25 z'ukwa 9 muri uyu mwaka nibyo Joseph ndibaza rero ko
nibyo Jonathan nibyo
ndibaza ko Kagame yewe ntabwo namutindaho kuko ni umusazi nta muntu muzima ubundi uhindura amateka y'igihugu naho tubibona mu mateka yandi y'isi mu bihugu byagiye bigira amateka y'intambara bigira abategetsi babi bagiye bakora intambara bakakora na jenoside nk'abahitira n'abandi, ariko Kagame waratangaje we amateka ye atangirira mu kwezi kwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 1990, nako nawe ntayemera kuko iyo ntambara yatangijwe na General Fred Gisa Rwigema, uwo yaramwishe arangije asibanganya n'amateka ye. We amateka ye atangirira muri 1994 mu kwezi kwa kane ku itariki 7, ari wo munsi wabaye mu mateka akomeye y'u Rwanda, hakozwe jenoside yakorewe abatutsi mu kaga gateye ubwoba. Kagame nawe agasahurira muri ayo maraso, akaba ariho ashingira noneho amateka y'u Rwanda ko ari aho ngaho atangirira. Nibaza rero ko kuba nta n'ibyavuzwe cyangwa nta n'iminsi mikuru ihambaye yabaye mu gihugu igaragaza iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ntihagire ikivugwa, ni ikigaragaza nyine gusibanganya amateka cyane cyane bishingiye ku urwango rushingiye ku moko, ku turere. Twe hari igihe kenshi twibeshya kuvuga n'amoko y'abahutu n'abatutsi gusa, hari n'amoko y'abega n'abanyiginya, harimo urwango rumeze nka rumwe rw'igihe cya Rucunshu mu mpera z'ikinyejana cya 19. Aha ngaha abadukurikira bumve neza ko ibi bintu dukwiye kubyamagana, kuko amateka yacu ntabwo dukwiye kuba ari twebwe tugira igihugu kitagira amateka, kandi kiyafite, kandi gifite abanyabwenge, gifite abanyamateka bazi bayazi bayanditse. Ni ibintu dukwiye kwamagana ku mugaragaro. Nibaza ko nta kindi nakongeraho, kuko dufite umuperezida w'umusazi utate iby'amateka nta kintu bimubwiye, kuko kuri we amateka ye y'ubugome niyo ashaka kwimakaza mu mitwe y'Abanyarwanda. Urakoze Joseph.
Urakoze cyane Jonathan. Rwose tudatinze mu magambo makeya ku ngingo ya kabiri ejo bundi ku cyumweru, ibihumbi n'ibihumbi by'abakirisitu n'abayobozi bakuru b'igihugu bitabiriye kuri Stade Amahoro i Remera y'imikoro rya Musenyeri Antoni Kambanda nka arikiyepisikopi wa Kigali. Mu ijambo rero Kagame yaravuze nk'uko nabivuze mu kanya, ariko na Musenyeri mu ijambo rye yaje kubwira Kagame ati muri impano Imana yahaye u Rwanda na Afurika. Jonathan, ibyo bintu urabivugaho iki nyuma bibwirwa muntu waciye umutwe Kiliziya Gatolika agakora amahano akica n'abandi bihaye Imana benshi cyane, akica abaturage batagira ingano inyuma yo guhamya indege? Umuntu nk'ungu shitani ni gute bavuga ngo ni impano impano Imana yahaye u Rwanda na Afurika? Ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze Yozefu. Ni ikikwereka uko igihugu cyacu gisa, ni ikikwereka ko rwose n'abavugabutumwa ntabahari, hari abakozi baho bakorera shitani. Kagame ni shitani, ntabwo ushobora kumujya imbere ngo uvuge ngo ni impano Imana yahaye u Rwanda. None se u Rwanda Imana yahaye u Rwanda impano y'abarurimbura? Ahubwo ni akaga shitani yateje u Rwanda, kuko uyu muyobozi mukuru w'abarikipisikopi wa Kigali Antoine Kambanda ni umuntu w'umunyabwenge ubundi, ariko mu buryo butangaje ni umuvugabutumwa, ni umuntu wihaye Imana. Noneho gutinyuka kuvuga iri jambo ryonyine, uvuga umuntu nka Kagame w'umwicanyi uzwi ku isi hose, umwicanyi uzwi mu gihugu imbere, bica abantu buri munsi, aba bakuru b'amadini bareba, ariko kandi tutirengagije uribuka Kagame amaze kwica nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya ko yavugiye ijambo mu ruterane rw'amasengesho, avuga ko ahubwo utica adakwiye kuba yicaye aho ngaho. Nikikwereka rero uko u Rwanda rusa, ko abantu bari hariya mu gihugu mikoro yabo ivugira muri FPR BMI ntabwo ari ukuvuga ngo baravuga ubutumwa mu by'ukuri uko bikwiriye. Iyo wumva imvugo nk'iyi y'abayobozi bakuru b'amadini biteye agahinda, abantu bakwiye kubona ko u Rwanda rugeze ahakomeye, bagashyira imbaraga hamwe kugira ngo basabe Imana barwanye iki kinyoma, bahembure igihugu. Urakoze Joseph.
Ndagushimiye Jonathan. Nk'uko ubivira, hashize iminsi ibiri gusa u Rwanda rubonye Miss mushya wa 2019, nyine umukobwa nyine ngo uhagarariye umuco n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Baratoranyije mu bakobwa 20, havamo umwe birumvikana nyine witwa izina rye sinarifa, yitwa ni mwiza. Nk'uko nyine yatowe kubera ubwiza nyine bw'imbere n'inyuma, niko ngo baba bakurikiza nibyo ngo bakurikiza. Uwo mukobwa rero yaratowe, ariko hari n'abandi benshi bari kumwe nawe barimo uwitwa Josiane Mwiseneza. Josiane Mwiseneza ngo wanabaye Miss Populaire, nyine wagize popularite, nyine kuko yari afite abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bamushyigikiye. Josiane rero yagize ibyago bikomeye. Ni umukobwa ukomoka mu giturage cyo muri za Kiwi hariya, ni ukuvuga muri province mu burengerazuba iya za Kiwi, mu giturage. Yaje rwose ngo n'amaguru iki cyose, abantu baramwikundira, avuga bati ni umuntu rwose ufite umuhate, ni umuntu ndetse ngo ufite n'impano itagira uko isa, ufite igikundiro, niko benshi bamuvuga bamukurikiye. Yaje nyine kuba ari we mu by'ukuri ukundwa n'abantu benshi cyane, ariko biza no gushyushya imitwe cyane cyane yironda koko, aho bamwe bafasha akayira, harimo n'abamushyigikiye cyane cyane bumvise abo ngabo baronda koko b'abatutsi bavuga ngo ni n'umuhutu kazi, ngo nta kuntu ngo yagombye no gutinyuka kujyaho abandi bari ngo kuko ngo ngo ntingi kumwe akunda kuvuga abahutu, ngo ni mwene Kayibanda, ni ingagi, amagambo akunze gukoresha ku bahutu ntuyayobewe Jonathan. Ibyo yose byarakoreshejwe muri kiya gihugu kivuga ko ngo cyageze ku bumwe n'ubwiyunge, kikaba gifite na komisiyo imaze igihe. Ndaza ku komisiyo ngo y'ubumwe n'ubwiyunge, reka ndebe igihe yagiriyeho kandi ishyirwaho n'itegeko nshinga. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yashyizweho n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka w'1999, ni ukuvuga ko hashize imyaka 20. Iyo komisiyo ishyirwaho hagamijwe gushyigikira gahunda ya Ndi Umunyarwanda no kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abayiyoboye harimo Dr. Habyarimana Jean Baptiste waje no kuyibera umunyamabanga nshingwabikorwa, hakaba hariho n'ukiriho yirambyeho cyane, ni ukuvuga Musenyeri Rucyahana wahoze ari n'umwepisikopi wa Kiliziya Anglikane, akaba yaratangiye kuyobora iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge muri Mata 2010, ni ukuvuga ko hashize imyaka 9 ayoye. Jonathan uwo muntu rero w'intore ikomeye cyane. Reka mvuze iby'iyo komisiyo, ariko uwo muntu ni emblematique, uwo mushinyiro cyane wayoboye ni emblematique, reka nawe ntange gato umwirondoro we. Yavutse mu 1945, ni umukambwe ufite imyaka 73. akaba nk'uko nabivuze mu kanya yarabaye umusenyeri wa Kiliziya Anglikani. Amashuri ni umuntu wahunze 1959 muri revolution nk'abandi batutsi benshi, ntekereza ko ari umututsi, ndumva ari umututsi. Ajya rero arahunga noneho atangira kubwiriza akazi ko kubwiriza ivanjiri afite imyaka 21. Amashuri abanza yayigiye ahitwa Butete, Kinoni na Gitare ngo muri district ya Bukamba, ntusintumbaza aho iri. Amashuri yisimbuye yayigiye mu Nyemeramihigo z'Igisenyi, ubwo ni ukuvuga ko yagarutse akahiga ayigira ni Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakoze igihe kinini cyane nk'intumwa y'Imana muri district ya Bunyoro, sinzi niba bita district mu karere ka Bunyoro muri Uganda. Ngo hakora ibikorwa byinshi cyane byatumaga ngo agaragara anashimwa mu Rwanda. Rero nyuma rwa 1994 yashinzwe kuba perezida w'iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, amazeho imyaka 9. Akaba yaragize ndetse n'ibindi bikorwa nyine bijyanye n'iyobokamana, yakoze byinshi cyane ndetse n'ibikorwa byo kuzamura imibereho y'abaturage yabikoze. Ariko muri politike ni umuntu nyine ufite amateka akomeye anababaje. Ni umuntu washyigikiye M23 nyine iriya yogoje akarere ka muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yo mu buseruko. Yayishyigikiye rwose, na za raporo ebyiri zose za Loni zagiye zimutunga agatoki zivuga ko mu Rwanda ariwe uhagarariye nyine M23, ayishakira amafaranga akayoherereza. Baza kuvuga rwose ko ari we muntu mbese wasaga n'uhagarariye uriya Bosco Ntaganda, Jenerali Ntaganda uriya ufungira he, uriya bita Terminator wamaze abantu w'umujenosideri. We rwose ngo yari umuntu we hafi cyane we. Izo raporo rero zamutunze agatoki cyane za Loni aho tunu 2012. Mu gihe Emmanuel Karenzi yafashwe mu Bwongereza aho ngaho Jonathan yari ku isonga nyine mu bamagana abazungu ngo ako gasuzuguro ngo kugufata umuntu wabohewe u Rwanda ngo baragahaza ku gasuzuguro k'abazungu. Urumva ejo bundi muri 2017 nako mbere yaho gato ya 2016 Kagame yitegura nyine ku kwangiza constitution no akiyamamariza manda ya gatatu muri 2017. Yagiye ku isonga rwose aravuga ngo muri iyo mpera y'umwaka nyine Kagame amaze gutorwa ngo ni isoko y'ibyishimo ngo rwose abanyarwanda bose bagomba kwishimira, ngo ni ibyishimo bikomeye cyane ngo ko Perezida Kagame ngo yitabiriye ubusabe bw'abanyarwanda bya bindi by'inkangara. Jonathan yongera ngo wumvise uwo musenyeri uwo ari we wavuze uti byapfiriye mu iyobokamana mu kanya uriho uvuga Kiliziya Gatolika, ariko uyu we arahebuje uwo mushya wenda twizeye yuko aziyikosora, ariko uyu nguyu rucyahana wumvise ko ari intore ibuze Kalashnikov gusa, ariko agafasha abafite Kalashnikov bakoze amahano hagati aho ngaho. Rero urumva ko ari ushinzwe iyo komisiyo y'umwe n'ubwiyunge amazeho imyaka 9. Batutse rero umwana w'umukobwa bavuga ngo uko ari umuntu kazi, ariko sinanabimenya. Ariko niko bavuga nyine ngo ni tingi. Reka rero Jonathan ntagutindiye mbaze nkumvishe rwose agakripe k'umunota umwe, kuko nakubwiye yuko izo za CID icyahoze ari CID nako kisigaye cyitwa RIB cyahagurutse nyine kikavuga ngo ntibashobora kwihanganira ibyo bintu by'amacakubiri, ngo bazashaka ngo ababikoze bigeza nkana mu by'ukuri amacakubiri nibo bayabiba. arahagurukiye asenereje umunyamacakubiri mukuru cyane uriya ngo nyine ngo witaye ku kuri jenoside no ku bacika cumu se wo muri senereje televiziyo imana nawe ukorera w'intore mbi mu by'ukuri utababaye nawe acika cumu na gatoya nibyo bya jenoside rwose uye n'abantu nyine mu by'ukuri umuntu yakwita ngo kiba batafite umutima ukunda igihugu badafite ibyo byandi umunyarwanda ni amagambo gusa ariko yerekana twumve gatoya nyine aho ejo bundi bibatamarije byashakuje abantu bibaza bati se iki gihugu turimo ni igihugu cy'abantu bataho ironda koko noneho riri mu rubyiruko rw'abantu bavutse nyuma ya jenoside rugwemo abantu bavutse muri jenoside dore ko baguriye ku mbuga nkoranyambaga bagakoresha amagambo ateye ubwoba mbese nk'ay'abahutu b'abasederi Jonathan ariko noneho ibikoreshwa n'abasederi nyine b'abatutsi cyane cyane b'urubyiruko Jonathan rero katwumve uko kuntu nyine uwo muntu uwo Bishop Rucyahana nyine ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge nyine bwashyizwe ibintu byashyizweho na n'itegeko nshinga muri 1999 ngo bagomba gukora promotion ya ndi umunyarwanda wumva ahantu nyine iyo ndi umunyarwanda ari wa mutego w'ikinyoma ushibuka bitagiye kure noneho wumva ukuntu atapfu n'indimi ariko hari naho nyaruka akavuga ukuri ati bari abana n'abamarayika baba babyumvise mu by'ukuri baba babyumvanye ababyeyi babo reka tumwumve
urubyiruko ruvuga ibyo rwumva na ba se na ba nyina ibi by'abana bumva na ba se na ba nyina barabivuga bo kuko bo ni nk'abamarayika icyo yumvise arakivuga kuvuga rero ngo ni umukobwa wa Kayibandanya nari ni wa mukobwa w'irubengera uwo mukobwa sinabisomye ibyo kuba kuvuga ko ari umukobwa wa Kayibanda n'ibindi ariko niba bamwise wa Kayibanda na Kayibanda n'umunyarwanda ntafite responsabilite kuri Kayibanda n'ibya Kayibanda uriya mwana si Kayibanda uriya mwana ni uwo ari we afite writing nk'abandi banyarwandakazi icyo twabwira rero urubyiruko ni uko batagomba kurebera umuntu mu ndorerwamo y'ibyashize n'ibitari ibye n'ibyo atakoze n'ibyo atavuze ikintu cy'ubuzima bw'umuntu ni gatozi k'ubuzima bwe kandi na DNA yanjye ntishobora kuba nk'iyawe nubwo twaba tuvukana n'imitekerereze ya Kayibanda siyo y'uriya mwana uriya mwana rero afite rights ze kuko Kayibanda yari afite rights ze afite responsibility kuri ku buzima bwe n'ibyo yakoze n'ibyo yavuze uriya mwana nawe afite responsibility ze ku byo akora n'ibyo azakora iyo niyo message naho urubyiruko u Rwanda ruraha buri munyarwanda wese uburenganzira bwo kuba nka mugenzi we no kubona ibyo mugenzi we yabona bitewe n'uko buri muntu wese ashyira imbaraga n'umuhati kugera ku cyo ashaka kugeraho afite umugisha wo kukigeraho
barakoze abantu bo mu kinyamakuru igihe nyine babajije uwo musenyeri bakamubaza nta bikundi yari kubivuga ariko mu by'ukuri uko u Rwanda rusa uko urubyiruko rwo mu ngando bigisha ngo ubutore rusa ni uko nguko ikindi cyo uko abahutu bamereye mu gihugu ni nk'ibyo nyine aho ku mugaragaro nyine babwira umuntu baturi ingagi bati wowe nta minsi wavuye tingitingi ngibyo ibibazo rero maze iminsi bivuga Jonathan ariko byari bisanzwe twari dusanzwe tubivuga ngira ngo uribuke ikiganiro cya mugenzi wacu Theogene Rudasingwa yigeze avuga ati uko abatutsi batekezaga abahutu tukiri mu rugamba twebwe iwacu twiyemeje kuvugisha ukuri kuri ayo mahano yose yaba FPDMA Kagame yaba MNDCD izo za extremisme ubwo buheza nguni bwo gufata uwo mu bwoko w'umudahuje ubwoko ukamufata nk'igikoko niyo mu by'ukuri niyo mizi ya jenoside kandi rero sini yaranakozwe banayiko nubwo y'abahutu nyine bakomeza kuyakana baranayikoze ijambo ni ryawe Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph nanone reka gushimira inkuru wazanye kuko ni inkuru irimo ibintu inyigisho ebyiri iya mbere nabonyemo niyo kwerekana uko iri ngoma isa cyane cyane ku bahutu. Uburyo ibona abahutu nkaho ari abantu batari abantu, urebye uburyo bagerageje kwandari kuri ya mwana, kandi noneho bakamwandarika babigereranya n'umuntu wabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu gihe cya revolisiyo kugeza 73 Habyarimana amukorera kudeta, bakaba byonyine badaha agaciro umuntu wategetse igihugu iyo myaka, bakagerageza n'ukwerekana mbega mu by'ukuri uko FPR DMI isa nuko itekereza mu by'ukuri ku bahutu. Ikindi cya kabiri cyagaragaye nuko uyu mwari Josiane Mwiseneza uburyo abanyarwanda bahagurukiye kumushyigikira byerekana ko barambiwe FPR DMI. Mu by'ukuri suko bamushyigikiye kubera ikindi, ahubwo nuko bagumije kwanga karengane no kwanga ubwibone no kwigomeka kwa FPR DMI nako gasuzuguro gahora ko kwiyemera ko abatutsi bari abari hejuru y'abandi bantu. Mu by'ukuri mu kumutora amajwi bahaye umwana n'uburyo bamukurikiranye bigaragaza ko abanyarwanda barambiwe iriya leta. Ntabwo rero jyewe natangajwe n'ibikorwa n'iriya leta kuko nayibayemo, ndabizi, nzi uko batekereza, nzi imibonere yabo ku bahutu uko babatekerezaho, nuko bagerageje no kubikwirakwiza mu batutsi, ariko akenshi abatutsi bari mu Rwanda ugasanga batabyumva kubera ko babanye nabo, ari nayo mpamvu banavuga ko abatutsi bari mu Rwanda n'abari abahutu by the way bavuga ko babanye n'abahutu ntabwo wabavangura. Ibyo rero bituma bigaragaza ukuntu mu by'ukuri ibyo tuvuga, ibyo twagiye twigisha, ko abantu bamaze kubifata kandi ba nubwo batabasha kuvuga ariko barabigaragaje muri ritorwa rya Miss Rwanda w'uyu mwaka. Ikindi nuko iriya nyandiko yagaragaye kuri Facebook mu ma pseudonym atagaragara ahishe abita Malaika witwa Peter Mahirwe, uyu nguyu ni Tom Ndahiro. Uyu Tom Ndahiro niwe wihishe inyuma y'aya mazina. Biriya bintu bazanye banditse kuri uriya mwana ni ibyavuye muri DMI. Wumve ko aba bantu ari abatindi bihisha inyuma y'amazina mu gusebanya, cyane cyane atari no gusebya cyane n'uriya mwana, ahubwo ari no gusebya umuntu wabaye perezida wa Repubulika no gusebya mu by'ukuri abahutu muri rusange uko babatekereza. Birababaje kugira igihugu giteye kuriya, ni nacyo gituma ikintu cyanambabaje. Nanone nabonye nuko n'abantu mu mbuga cyangwa se mu binyamakuru bitandukanye, nk'icyo nabonye cyo muri Veritas Info, aho nabo bemeza ko uriya mwana ngo yazize ngo ko ari umuhutukazi. Njyewe mu by'ukuri sinzi aho ibyo babikura, niba koko ari umuhutukazi cyangwa atari we, ariko ntabwo icyo ari cyo bakwiye kureba, kuko ntabwo bakwiye kurebera muri uwo mwana. Bakwiye kurebera gufata ifoto ya perezida Kayibanda ukayizana. Nibyo biteye ubwoba, biteye agahinda,
biteye ubwoba ku buryo uvuga nyine mu by'ukuri ko ari nk'umwami w'abahutu mu by'ukuri. Abana be bari mu ishusho yabo ngabo, kandi yategetse abanyarwanda bose, ntabwo yategetse abahutu gusa. nkuko na Kagame adategeka abatutsi gusa ategeka abahutu n'abahutu ubundi yagombye kubabera umuyobozi abo bose igihugu cye cyaragowe igihugu cyaragowe
cyaragowe cyagushije ishyano
cyagushije ishyano dukomeze dukomeze tuzagenda tubigarukaho kuko ibyo bintu bizuye nyine ibi akariho mu by'ukuri impamvu inganururo ibyo bintu bya misi nibyo bizanye ibyo ngiye wabuze ati uyu muhutu kaze niba ari nawe ntumbaze arajya he mwene Kayibanda uyu nguyu
ikibabaje nabemeza nabo ngo ubwo babikoze ngo kubera ko ari umuhutu kaze ntaho bihuriye
bafite uko babibona ibyo ari byose ari mwironda koko ku bahutu ibyo biragaragara
birumvikana Yosef ikibabaje cyane nagumije kuvuga byonyine gufata umuntu wabaye perezida wa repubulika waharaniye ubwigenge mu mateka
bagenderaho
ukamuzana kuri iriya foto y'uriya mwana ni ikigaragaza uko berekana mu by'ukuri uko mbega bagereranya abahutu ntabwo ari ikibazo cyane cyane cy'uriya mwana uko bagereranya abahutu n'uko babona
ikibazo cyane cyane bagombye kukireba ku mugani bakava cyane cyane kuri uwo mwana bakareba ikibazo muri rusange imizi
y'urwango rw'ubwoko
rwose bakaba ari byo batindaho ntibatinde kuri ibyo bintu ngo byo gutora uyu nguyu kuko no mu batutsi babaye n'abatutsi kazi ijana watoranyamo umwe babaye abahutu kazi ijana watoranyamo umwe ikibazo ntikiri aho ngaho ikibazo kiri ku bwoko ukuntu iyo mibone y'ubwoko no kumva ko nta gaciro bufite ko hari aho bubujijwe kujya icyo ni ikibazo gikomeye cyane reka dukomeze tuzagenda tubigarukaho kuko kiriya gihugu nyine gitegetswe n'amashitani ni abantu barunda ubwoko ntibagarukira gusa no ku bwoko bw'abahutu n'abatutsi hari nabo bafata nk'abahutu nk'uko wari ubivuze abatutsi babaga mu Rwanda ni ku bintu bimeze kabone nubwo aribo barisha ariko nako ibyo wagiye bivuga kenshi cyane twe kubitindaho tugana ku ngingo ya gatanu ndetse tuyifata ku ngingo ya kane n'iya gatanu zifatanye mu by'ukuri aho ukugemurwa mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa abayobozi bakomeye babiri ba FDL gukomeje kugirwa ibanga kabone nubwo nk'umuvandimwe w'umwe muri witwa Ruhumuriza umuvandimwe witwa Raforje Bazewe yakomeje kuvuga ati atakamba hirya no hino mu binyamakuru avuga ati ari mu Rwanda kandi kuba batavuga ko bafite bishobora kuba bibangamiye ubuzima bwabo hagati aho ngaho nyine turebye ukuntu hari hamaze nyine iryo cicikana ry'inyandiko nk'uko itariki ya 18 nk'uko twabibonye ndetse bikaba byarasohotse no mu kinyamakuru RFI ministre w'ingabo wa w'igihugu cya Congo yandikiye MONUSCO ati rero ati nimumfashe guhashya abantu twabonye bava mahuza amasisi bagana muri Kivu y'Amajyepfo bagiye kwifatanya n'ingabo za Kayumba kugira ngo batere u Rwanda kandi ibintu dushobora kubyihanganira MONUSCO nibutse ko yabashubije ko abo bantu abenshi ari abasivile barimo n'abana n'abagore n'abandi basivile cyane cyane bo mu cyahoze ari muri bariya bitandukanije na FDL bariya bitwa MLCD ku izina ryabo rikunze kungora bariya ba CNRD yego ari abo muri za CNRD cyane cyane ari abasivile bo ngabo nabo bashwiragira ngo bagana aho ngaho nyine kuko ngo bahigwa n'udutsiko tunyuranye tw'abamayimayi bahigwa n'udutsiko tw'abahutu abo muri FDL babogamiye kuri za FDL bahigwa n'ingabo za Congo ngo bakaba iyo miryango yabo nyine ngo yishwiragira yabuze amajyo ni komunisiko ngo isa niyabashubije ariko abandi ngo bari bababonyemo nyine ngo abantu bagiye gufatanya no kwa Kayumba ibyari bimaze iminsi mu by'ukuri bivugwa bicicikana kuva iriya raporo yasohoka, iriya raporo y'aba expert b'umuryango w'abibumbye. Ibyo P5 nyine yakomeje guhakana, ariko Kigali ikaba ibyuririyeho, nk'uko tumaze kubivuga mu kanya, byasohotse mu nkuru zinyuranye. Babyuriyeho, bavuze bati rwose bandikiye za Afurika y'Epfo izo ngizo ngo nibabahe Kayumba, ndetse ngo bazamufatire n'ibintu, ngo bagomba kumuzana kuko nyine ngo ari umuteroriste. Hari n'abandi bayobozi bo muri P5 tutaramenya amazina, buriya nk'ejo wenda tuzaba twayamenye. Ibyo byose rero Jonathan twagiye tubwira bariya abantu kuva kera, kuva muri ya nama twakoze bakayisabota bariya ba Ali Abdul Karim na ba Jean Paul Turishimye, aho ngaho bariho bataka muri aka kanya, mu bintu Theogene yabwiye ati iyo bintu mukora mubunza ngo mufite igisirikare ngo mugiye kujya ku rugamba, mugiye kujya mu gisirikare, ibyo bintu ni danger. Urabyibuka Jonathan? Ibyo bintu rero byose barabwiwe, ntabwo tugiye bari hasi cyane, banze kumva. Ariko twakomeje no kuvuga ko ari abayisikuru babeshya abantu, nta ngabo bafite. Ni nabyo dukomeza guhagararaho, baribeshyeye, none bariho barabeshyerwa, bakavuga ngo muratubeshyera, noneho bariho baratakamba rwose ngo Kagame ngo neza Paul wabwiraga efi ejo bundi ngo Kagame arashaka kutugira epuvantaye. Epuvantaye ni iki mu Kinyarwanda, Jonathan?
Adahumeka.
Cya kindi bashyira mu ngano cyangwa
ikirindi by'iyo nikikaraga
nyine. Kandi ibyo twari twabikoresheje tubabwira tuti mu by'ukuri murishimira kubeshyerwa, kimwe n'uko FDL yakomeje kubeshyerwa na FPRDMI Kagame, bakajya bayibeshyera ibitero idakora, bakayibeshyera
by'ukuri imbaraga idafite. Ifite n'ingabo, ifite igisirikare, abo kwa Kayumba bo baramwibeshyera,
baribeshyera. Baribeshyera rero, urumva bimaze gukomera. Ejo Jean Paul yasinye ibaruwa ngo rwose baratubeshyera, bariho baratakamba, ariko hagati aho ngaho mandadare zasohotse, kandi mandadare si ikintu cyoroshye, urabizi. Ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze Joseph. Nta kintu ndi burenze kuri ibyo, kirenze ibyo wavuze, nuko gusa ibi byose twagiye tubibahanurira kuva tukiri hamwe mu byadutanije, birimo ibyo ba kampeyiningiraga by'intambara, bagenda bavuga ko bafite urugamba, bavuga ko abantu bakwiye ngo kubaha amafaranga ngo baterure amakarito babahe imwe, abandi Jean Paul avuga ngo nta Kagame muri 2017 ngo ntibakubishereje kwitahuka, agira ati ntabwo dutinya kwemera ko dufite urugamba, ntibidutere isoni. None kandi dore ibyo twababwiraga ko bizabagaruka, barimo baravuga ya ndongo. Ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane, gikomereye opozisiyo, gikomereye Abanyarwanda muri rusange. Bagiye babeshwa tubabwira, none nimurebe aho ibibazo bigeze. Kagame yagiye ikoresha Kagame na EDMA bagiye bakoresha RNC na P5 nk'uko nyine bagiye bakoresha FDLR, bavuga ngo ubu Kagame ashobora kuba ashaka nanone kujya muri Congo ngo akurikiye RNC na PSNK na P5 na FDLR.
None amaze kugira nawe
abandi wari umukuru w'igihugu no kwica impunzi z'abanyarwanda
mbere yo kugira abo ba Laforge bazeye. Yari afite Laforge fils bazeye, yari afite na Teofila Bega Colonel, yari afite ariko n'abandi bo muri RNC muri Etat Major ya Kayumba, nabo batashye Jonathan. Mu by'ukuri
aho rero witege ubwo Kigali itari ninavuga, ubwo irimo irabatekinika ibyo igiye kubavugisha.
Yego.
uko bateguye urugamba nuko bimaze igihe abo bahure n'abantubana n'abarwarinda n'abaporo noneho bakore ikintu cyerekana ko Kayumba yateguye urugamba ko anafite ingabo wo muri FDL yemeze ko bari bafatanije noneho bijye mu muri Loni noneho banabeshyira ibihugu by'ibituranyi nk'uko wabonye Loni ishyiramo u Burundi kugira ngo Kagame arashaka uburyo atera u Burundi cyangwa atera na Congo
n'ukuntu amaze iminsi yanduranya kuri Uganda kuko Uganda yanze kuba indiri ya y'udutsiko nyine twa DMI tujya kwicira abantu tubashimuta dukora n'ibindi byose dutangira no kwica n'abagande ibyo byose rero nabyo urabona ko bariho bakoresha cyane cyane izo za harya na za epouvantail nuvuga FDLR bisanzwe ariko noneho na P5 yabaringa mu by'ukuri baringa ino nko twaza tuvuga noneho baravuga bati rwose bari mu dukoresha nka epouvantail twavuga ko n'undi ari epouvantail kuko babeshyirwa ariko bari bishimiye kubeshyirwa kuko bari basanzwe babeshya kugira ngo babone amafaranga ahubwo babarega ubwesko Jonathan yo kubarega mu by'ukuri ibyo by'igisirikare batagira ngo usoze icyo tuzagenda tubigarukaho akabigasekwa nk'akeza Jonathan ubanza ubuze reka ngushake ubanza ubuze reka ngushake Okay Jonathan mikro irafunguye uranyumva noneho neza
ndakumva neza Joseph
Yego niyo babarega ubwesko kuko bambuye impunzi ndakumva neza bambuye abanyarwanda benshi amafaranga menshi cyane bamwe bagiye batanga ibihumbi 100 by'amadolari cyangwa amayero barabambura bajya kwikorera ubucuruzi ibyo nabyo twagiye tubivuga ariko tuzahera tunabigarukaho tubashinze ibyo bintu by'ubujura bikomeye cyane no kubeshya rugamba n'ingabo batagira none bibagarukanye bariho bavuga rwose ngo ntawe duhuriye na FDL niko itangazo rya Jean Paul rivuga uribuka kuri radio itahuka badushimuse ko yari yarabaye radio ya FDL rirwagaho birwa bamamaza Aime ndetse de bamaze ibitabo byangeze Jonathan ijambo ni ryo
urakoze muvandimwe Joseph nagira ngo rwose mbwire abatwumva ko ibi bintu twabihanuye mbere yuko dutana twagiye tubigaragaza ibiganiro byose uko twagiye tubivuga inama twagiye tubaha tubereka ko ibyo bintu barimo babeshya batazabishobora ari ibintu by'ubwesikoro byo kwiba abanyarwanda no kubeshya kandi ko bizabagiraho ingaruka mu gihe imiryango mpuzamahanga izabafata nk'abateroriste none dore ubu ngubu nibyo birimo biba ahubwo abantu bagakwiye kubibaza Kayumba na P5 bicara bibeshyera kugira ngo babashe uburyo babona imisanzu iva mu banyarwanda babeshya ibintu badashoboye babeshya ibintu batazakora ahubwo barimo bateza ibibazo no kwangiza ibyagakozwe na opposition ubu ngubu ingabo za Kayumba zaratashye ta majoro yaragiye iri Kigali yakoreraga DMI Kagame ya eta majoro ya FDL yaragiye iri Kigali abanyarwanda rero nibategereza ibigiye gukurikiraho nibyo Kagame azakurikiza nyuma y'ibizatangazwa nizo ngabo zatashye nakaga gakomeye abanyarwanda bakwiye kwitonda kuko ibinyoma by'abantu biyita ko bari muri opposition barwanya iri ya leta kwa benshi ari ukubeshya ahubwo ari uburyo bwo gusahura abanyarwanda nibaza ko iki kiganiro tuzagikomeza ubutaha mu twihanganire kuko dufite ingingo nyinshi zo kuvugaho ariko nibaza ko tuzazikomeza nagira ngo wenda abadukurikiye rwose babyihanganire tuzagikomeza murakoze
tuzagikomeza Jonathan nshuti mudutaza amatwi mukobije kumva utuntu tundi two ku ino tariki ya 29 z'ukwa mbere 2019 aho dukomeje kubagezaho amakuru yo mu cyumweru turangije nayo mu ntangiriro za kino turimo mu ntego yacu rwose yo gusingiza ukuri n'ubutwari tunamagana ikinyoma n'ubugwari. Nagira ngo rero tugane ku musozo ku ngingo ya gatandatu FDI na P5 aho ikinyamakuru Ikondera Libre cyabajije ibibazo bisobanutse bahunga ba MNDCD akatanga ibisubizo bya nyirarushwa rwose icyo Jonathan bita rwose Langue de Bois ni ibintu bikomoka muri iyo bihugu byahoze ari by'abasosiyaliste za Polonye, ariko cyane cyane iryo jambo Langue de Bois ubanza yita double talk aho ngaho iwanyu. Iyo Langue de Bois ikaba yaramamaye cyane mu Burusi bwa ba Staline, aho nyine kugira ngo abantu bigaga kugira imvugo igendera ku magi kugira ngo utaba warakaza nyine ibiguhitana, kuko niyo ugendera ku magi benshi barayagenderaga ariko bikanga bakabahitana, kuko ni ahantu bica n'abagerageza kwigengesera. Icyo bita Langue de Bois ni ukuvuga mu by'ukuri ugakoresha imvugo ituma uwukubaje mu by'ukuri ntacyo yumva, ukamucenga akareba aho ajya. Ikindi cyo ugakora ku buryo utiteranya cyane cyane n'abukeka ko bakugwa nabi, bikunze kuvugwa mu banyapolitike ariko by'umwihariko byavugwa muri iyo ngoma y'abasoviyeti. Langue de Bois ni ikintu gikunze kuvugwa mu banyapolitike, kuvuga ibintu umuntu akakubaza ikibazo gisobanutse none ukamusubiza ibintu ukoresheje imigani Jonathan. Nk'uko nguko nshaka kukubwira nti ese Jonathan nti wavukiye hehe, nti umuryango wawe wari umuryango wawe wavukiyemo wari ufite ibihe bitekerezo ujyanyije n'ibyo ugatangiye ukambwira uti rero burya Imana ifite uko irema abantu ukanyobya ugasanga ntacyo nshubije mu by'ukuri. Utambwira uti navukiye ahangaha, data na mama twatekerezaga kimwe ndetse ibitekerezo mfite ni nk'ibyabo cyangwa si nk'ibyabo, ibintu byoroshye ukabigira birebe ugatanya ngo burya Imana ifite uko irema abantu bamwe barema mu ibumba ibumba rikamera gutya, ugatangira kuvuga amagambo nyine ayobye. Uyu mugabo rero bamubaje ibibazo bikomeye cyane kuri FDI iri mu mayira abiri igeze harindi muka mu by'ukuri, nayo bamubaza ibibazo kuri ya P5 yabaringa ibintu tumaze iminsi tuvuga mbese wagira ngo ahubwo abo mu Ikondera bashagaga ko ibyo tumaze iminsi tusobanura hari bibonerwa ibisubizo rwose tubashimire. Nabyo ni ibiganiro birebire, by'amasaha hafi abiri tuzanyira tugaruka kuri ibyo bisubizo ahubwo ibyo bibazo nibyo byiza cyane, ahubwo tuzagaruka kuko nyiri kubibazwa yabishubije rwose ku buryo bubabaje buyobye mare muri Langue de Bois. Reka duhe uraza kumva ibibazo birasobanutse duhereye kuri introduction y'ibibazo ngiye gushyiraho mu kanya ya Agnes Mukarugomwa na mugenzi we umugwaneza Vestine. Ibibazo rero rwose byari bisobanutse n'uwumve rwose Jonathan twumvishe ni nk'umusogongero, kino gice cya mbere nk'umusogongero tumva ibibazo uko bitangira nyine atangira ibibazo ari umubaze yarangiza akamubaza ati umwirondoro wawe akawuvuga akavuga ko ari muri giti ariko nyuma yaho kumva ukuntu nyine akomeye ariyo mu wa mbere bakomeye cyane kuri Kayumba Nyamwasa wayogoje giti itarakoze jenoside y'abahutu ariko ikaba FPR DMA yarayogoje ikica abahutu ikabarimbura ibyo byose rero
tukoze jenoside y'abatutsi
itarakoze jenoside y'abatutsi ariko FPR DMA ikaza kubakora jenoside y'abahutu urakoze. Reka tubanze twumve uko Agnes Mukarugomwa atangira nyine abaza ati nko kubaza ati ese ikibazo kiragira ati FDU inkingi iri mu Rwanda cyangwa iri mu magereza yo mu Rwanda. Ikibazo gikomeye cyane Jonathan, kuko uziko muri za deba mu mpaka zagiye zigirwa kuva kera, kuva FDU itaranashwanyuka bamwe aravuga bati mu gihe dufite wenda umuyobozi ufunze ntashobora gukomeza kuba umuyobozi, ahubwo dukora ubuyobozi budafunze bityo tuzamubohoze tubohoze n'u Rwanda, bibavamo biramo no gucika ibice. None ubungubu bafite ibyo bibazo byose nabyo bakirana nabyo, ariko none basigaye babazwa n'ibibazo nyabyo. Agira ati FDA inkingi iri mu Rwanda cyangwa iri mu magereza yo mu Rwanda. Aha rero uyu munsi ntabwo turi bwumve ibyo yashubije byose, kuko ni byinshi cyane tuzagenda tubigarukaho, ahubwo turaza kugarukira ku mwirondoro we uza gukurikiraho. Reka nshyireho ibyo bibazo uko nyine yatangiye.
FDA inkingi iri mu Rwanda cyangwa iri muri prizo zo mu Rwanda. Iki ni ikiganiro twagiranye na Bwana Bahunga Justine. Bwana Bahunga Justine akaba ari vice perezida wa kabiri w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi FDU inkingi. Iri shyaka rifite Madame Ingabire Umuhoza ho umukuru w'ishyaka, vice perezida wa mbere akaba ari Boniface Twagirimana, uherutse gushimutirwa mu buroko kugeza n'ubu akaba yaraburiye ibirengero. Uyu Bahunga akaza ari vice perezida wa kabiri. Uretse uyu Boniface Twagirimana ndetse bamwe bemeza ko yaba atakiriho, FDU inkingi ifite abandi barwanashyaka barimo Sylvain Sibomana umunyamabanga mukuru w'ishyaka FDU inkingi ari mu buroko, Fabiane Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ari mu buroko, Gasengayire Leonire umubitsi wungirije ari mu buroko, Gracian Sabiyaremye wungirije ushinzwe igenamigambi muri FDU inkingi ari mu buroko, Theophile Ntirutwa umuhuzabikorwa wa FDU inkingi mu mujyi wa Kigali ari mu buroko, Venant Ntabayisenga umuhuzabikorwa wa FDU inkingi mu ntara y'Iburengerazuba ari mu buroko, Norbert ufite amahoro na Evode Mbarushimana bari mu buroko. Hari ngo nabagombaga kugezwa imbere y'ubucamanza ntibyaba, kuko ngo iseru muri gereza yabyitambitsemo maze impamvu yerega ngo nakabigasekwa nk'akeza. Hari gusa Madame Victoire Ingabire niwe wafunguwe ku mbazi za Perezida wa Repubulika, bamwe bavuga ko nawe nta mudendeza afite nko kumva ko buri cyumweru agomba kwitaba inzego z'ubuyobozi. Aha niho duhera twibaza tuti FDU inkingi iri mu Rwanda koko nk'uko Bwana Bahunga Justine abivuga, cyangwa iri muri gereza zo mu Rwanda? Imyaka 13 irashize FDU inkingi ishinzwe. Ubundi umwana w'imyaka 13 abageze nibura mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. FDU inkingi imaze iyo myaka igeze he? Igeze kuki? Kwihuza ku FDU inkingi na RNC byagejeje kuki? Ubu FDU inkingi iri mu mpuzamashyaka atanu bita P5 cyangwa P5 mu ndimi z'ahandi. Kuba muri iyo mpuzamashyaka bigejeje kuki? Madamu Muhoza Ingabire akigera mu Rwanda ahise avuga ku kibazo cya Jenoside n'urwibutso kuri bamwe agira ati none nyuma y'imyaka 9 abivuze urwo rusyo rutuma umuhinzi atajya mu murima, umwarimu atajya kwigisha, umuganga atajya kuvura, umusore adashobora kurushinga, umwari adashobora gukobwa ngo yari kwe, ingo zitagira imyugariro, umubyeyi adategura urugori, uhetse urwo rusyo akabana narwo mu buroko akarugendana, yaba akunzwe akarukorana imirimo nsimbura gifungo, bamwe badatinya kwita shiku cyangwa uburetwa. Icyunamo kikaba kimaze imyaka 25 kuri bamwe na 29 ku bandi. Nk'uyu Bwana Bahunga Justine turi kumwe muri studio za radio televiziyo ikondera ari buri kondera ryigenga. FDU inkingi yaba iyo mu Rwanda yaba ikorera hanze y'igihugu igeze he ikura abantu mu cyunamo? Urwo rusyo yarukozeho iki? Uyu Bahunga ni umwe mu bakurikiriye hafi ivuka n'ibyiruka rya FPR Inkotanyi, kuko yari umwe mu bakozi ba ambasade y'u Rwanda i Kampala mu gihugu cy'Ubugande kuva mu mwaka w'1983 kugeza mu mwaka w'1994. Ese aho uyu Bahunga na FDU inkingi bazabona amasaziro FPR cyangwa basanga FPR Inkotanyi iri mu marembera? Bwana Bahunga twamubajije ku byerekeye imishyikirano iriya mpuzamashyaka P5 na FDU inkingi irimo basabye Perezida Paul Kagame. Byose ni mu kiganiro, mukaba muri kumwe na Agnes Mukarugomwa na Vestina Umugwaneza.
Jonathan ati imifatanirize na RNC yayigejeje kuki muri iyo myaka imaze yose? Ati P5 yayimariye iki? Wabyumvise Jonathan? Ugira icyo uvuga amagambo cyangwa tuzabigarukaho ku buryo burambuye ubutaha?
Ndabyumvise cyane. ni ikiganiro nanakunze cyane ko reka mbanze mbere na mbere nanashimire uyu mudamu Anyensi Mukarugomwa nabo bafatanije kuba barahagaze noneho ku buryo baza ibibazo bikomeye rwose nanasaba ko bakwiye kujya batumira abanyapolitiki bari muri opposition hafi ya bose dore ko abakigali bo batabakundira bakabababaza ibibazo bikomeye nk'ibyo babajije bahunga nubwo bahunga atabashije kusubiza ibibazo nk'uko bagiye bamusubiza baramubazaga ibibazo agasubiza ibinyuranye n'ibyo bamubajije cyane cyane ko urebye mu by'ukuri nta bisubizo yari afitiye ibibazo bamubajije byari ibibazo biremereye muri make arabaza niba FD inkingi iri mu Rwanda cyangwa iri mu magereza yo mu Rwanda kandi iki kibazo gifite ishingiro kuko yanasobanuye aho yatondaguye amazina urutonde rw'abafunzwe urw'abapfuye urw'ababuri wirengero noneho akibaza FDU n'umuyobozi mukuru wayo yarafunguwe mu by'ukuri kuva muri gereza ariko ntabwo yavuye muri gereza kuko bamufunze umunwa ntashobora gukora politiki uko abyifuza ni ikibazo gikomeye cyane aha rero aranabaza ati FD inkingi ihagaze he ihagaze ite igeze he akanabaza bahunga mu myaka 13 sinzi niba wenda aho yahageze ko yabaye muri
yahageze
muri ambasade ya Uganda kuva muri 2003 kugera
muri 1983
kugera muri 1994 kandi FD inkingi nayo ikaba imaze imyaka 13 nayo ivutse yengira ngo yavutse muri 2006 nayo ivuka
2006
ivuka ari amashyaka atatu yishyize hamwe ngira ngo
yego none hasigaye mu byo kugira
yagiye itandukana ikaba yari isigaye nkaho ubanza yari isigaye nye ishyaka rimwe aho ngaho uraza kumfasha kukurahandusha
reka tu nyaruke gato yatwa minota iragenda idushika reka twumve umwirondoro kuko bamubaje umwirondoro ahita amubaza tubanza wibwira abanyarwanda atanga umwirondoro we reka tubaze tuwumve gatoya mbere yo kugira ngo dukomeze tunasoza byinshi tuzabigarukaho utaha
uyu yutini wahunga reka banza twibwire
murakoze cyane Agnes na Vestine sinde mana kugira ahangaha ariko iradiyo kondera ndayikunda akunda n'umunyamakuru witwa Agnes kubera ubuhanga yerekana mu bibaza abaza n'ukuntu akora nabandi mba nishimiye kuba mpari nkaba nishimiye nanone kuba nahuye n'uwitwa Vestine nabona kwirwa amagambo menshi cyane kugira ngo ntaza kwivamo ubwo rero nkaba ngushimiye rwose kuba wantumiye kugira ngo tuganire nkaba nasuhuza abantu bose babo twumve nkaba nizera ko ikiganiro turi bugire kigirira abanyarwanda akamaro
nagira ngo rero tubwire abatwumva mwese mwese yuko uyu Justin Bahunga turi kumwe yashobora gukomeza kutwibwira akatubwira uwo ari we muri ibi bihe turimo bya politiki
urakoze cyane nk'uko ubizi ndi gukurikira cyane ndi vice perezida wa kabiri wa FD inkingi uwo ndi we numva nanone harimo no kumenya aho nturuka ukomeze mu buzima bwanjye nturuka ahitwaga komine giti mu Rwanda nkaba mfite urugo mfite n'abana bane nkaba nanone yuvuze umuntu kwivuga ni ikintu intera imbere ikintu kinshimisha gituma numva kubaho ari ngombwa nuko yewe mu buzima bwanjye kuva nyine umwana nanga karengane nanga karengane icya kabiri nshimishwa no kubona umubano mu bantu urukundo mu bantu icya gatatu nemera Imana bikabane byatumye njya no muri FD inkingi nibyo byaratumye njya mu kubera ko nasanze ibyo bintu bizira kare biteje imbere ikintu kabagize ku kintu navugaga nuko nyine FDU ari nk'umuryango wa politike abongo burebe tubuvuke nabyo kuba ndimo byerekana icyo ntekereza nibyo nkunda uko nkuko bavuga ngo mbwire uwo mugendana nzakubwira uwo uriwe amatwara yayo rero nkabanyemera cyane amatwara akaba ari demokarasi mu Rwanda kwishyira ukizana hakaba ari igihugu kigendera ku mategeko cya gatatu kikaba ko umuntu agomba guhezwa mu byiza by'u Rwanda ikindi cya kane nuko hagomba kuba koko ubwiyunge nyakuri udaheza aho buri muntu wese akabaro ke kemerwa buri muntu wese akumva ko akabara ku undi muntu arake aribyo dutekereza ko byoshobora kuzazana amahoro mu Rwanda.
Jonathan, kwanga akarengane ugashyigikira umujenoside reka Kayumba Nyamwasa ubitora mu iki?
No birababaje ahubwo iki kiganiro byarantangaje nta nubwo nari nzi ko bahunga akomoka muri commune Giti. Commune Giti twayikozeho ibiganiro byinshi aho hari headquarter za DMI muri 94 aho bishe umusozi kuwundi intambwe urugo kurundi ku buryo umuhutu warokotse muri Giti ari umurami abo bose kandi bishwe na Kayumba na DMI afatanije na Dani Munyuza na ba Rutayomya n'abandi bakoranaga muri icyo gihe kuko niho headquarter zari zishinze za DMI. Aha rero ya mu mwirondoro we yabivuze birantangaza noneho nongera gutangazwa naho yavuze ngo umbwire uwo mugendana ngo nzakubwira uwo uriwe. None se ubahunga ugendana na Kayumba uba uwari we tuvuge ko ari umwe na Kayumba kandi yarangiza akagira ati nanga karengane nanga ubugizi bwa nabi nkunda umubano nkunda urukundo kandi nemera Imana ugasanga ibi bintu birahabanye kuko mu bintu hano mu byukuri bavuga ni ibinyoma gusa. Iki kiganiro cyamushyize hanze rwose. Joseph nifuza ko twazagikoraho ikiganiro gikomeye dufite umwanya uhagije mu byukuri atari muri aya masaha dushiranye ya nyuma muri minota ya nyuma ukunze rwose unyemereye wareka ukazagikora ubutaha kwa mbere.
Ndakwemere rwose ndakwemere Jonathan ngira ngo watangiye kumva biriya bya langue de bois habamo no kuyobya uburari kandi ni n'umudiplomate aranabizi kuko abantu b'abanyapolitike n'abadiplomate ntibakunze kubarwa nyine mu bantu bafite ikoranabuhanga muri iyo mvugo kenshi ihabanye n'ukuri ikunze kubeshya yanavuga ukuri akavuga agace gatoya cyane k'ukuri ubundi umubaza cyangwa umusiganuza nyine akamubisubiza mu byukuri bitafite icyo bimumariye. Hari za tekinike zo gutangira abanyamakuru bavuze rwose bavuga baba umva ko ibibazo bya Anyesi bisobanutse bifite injyana bisobanutse ariko akitangira ati nkundi kondera nkunda Anyesi nkunda Vestine wabyumvise Jonathan?
Nabyumvise
ndabakunda kugira ngo nyine abayobye nyine beye kubiza kumaze cyakora baramubajije nk'uko tuzabibona ntabwo batezutse ku nshingano bari bafite zo kumubaza nk'uko yari yabituranye si baramubajije arangije asubiza tapfuna indimi anyura hirya no hino bamubaza ibi bya P5 bamubaza ibi bya Kayumba na Jenoside ntacyo batamubajije Jonathan ariko nitwe tuzasubiza mu yandi magambo tuzumva hamwe na hamwe ahantu nyine kuko ukuntu ajya mu magambo menshi 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 cyane ntabwo twagutera twamena amatwi y'abakunzi baradisha tuyashyiraho yose tuzashyiraho ibyo bibazo by'abadamu ko byasobanutse hamwe na hamwe tuzagenda dusubiza ibisubizo byenyine twerekana ukuntu Ireland du Bois noneho dutangiye ibisubizo nyabisubizo. Nagira ngo Jonathan ngushimire kino kiganiro tuwarengeze n'amasaha twari twateganyije nk'uko we wabisabye tuzagaruka kwino ngingo nyine kuri iki kiganiro hagati ya Ikondera Libre Ikondera Info Libre na Justine Bahunga ba Emende Federe icyo kiganiro tuzakigarukaho rwose kuko kirimo ibyo bya P5 kirimo ibyo by'urugamba no kutagira urugamba mu yandi magambo yabwiye batese bati ko ntacyo mwagezeho ku ibyo mwasezeranije abantu bose mutabigezeho aho nyine we avuga ngo rwose ngo ntawe tukitaba jenosideri sibwo bwambaye nabivuze niba yari icyo cyazanye FDI twebwe ngira ngo Jonathan nzakubutsa ko ari twe twasinyanye na FDI twari ibyo twasinyanye turabizi ntabwo twasinyanye kuvuga ngo tuje koza abantu jenoside na gatoya ariko ngo rwose ngo ntawe tukitaba jenoside none se ko wabyita n'umwana mutoya nkuri ya Josiane mwise neza nkanswe abantu bakuru nkabonye urumva ku bintu ntanu rwose wagira ngo bari abanyapolitike wagira ngo nabo bataye umutwe. Jonathan yo ngushimire nshuti mwarimu duteze amatwi ya cyari kiganiro utuntu tundi two kuri no tariki ya 29 z'ukwa mbere 2019 aho twabagejeho inkuru zinyuranye zo mu cyumweru gishize n'umu kino dutangiye twari ukuntu FPDM Kagame ikomeje no gukina n'amateka aho ejo ku munsi ku isabukuru ya 58 ya demokarasi na republika byabaye nk'aho itigeze ibaho ibyo turabyamagana kandi iyo tariki ntizibagirana tugomba gukora ku buryo iyo igaruka mu minsi mikuru cyane ikomeye ishinga Repubulika y'u Rwanda twari byo mu kungingo akabikunti abakirisitu bagiye kwimika arisheveke wa Kigali hari byinshi byahavugiye ariko ijambo yabwiye Kagame ngo muri impano Imana yahaye u Rwanda na Afurika twarigaye tuzakomeza kurigaya twari by'ukuntu mu itorwa rya Miss Rwanda wa 2019 FPDM Kagame rwose yataye akambaro bya bindi bya ndi umunyarwanda ngo na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge aho bajya babeshya ngo bamaze kugera ku bwiyunge kuri za 95% za 48% n'ibindi ku ijana ku byose ari amagambo gusa dore ko n'urubyiruko rwavutse nyuma ya 94 rwasabitswe na n'ingengabitekerezo y'irunda koko aho ku mugaragaro umuhutu bamufata nk'igikoko bagafata umukobwa nk'uriya bakamwita ingagi n'ibindi nk'ibyo ngibyo twumvise umwe mu bacurabwenge biriya ngoma ni ukuvuga Musenyeri Rucyahana ushinzwe iyo komisiyo ngo y'umwe rw'iyunge ibeshya ko ngo ibikora aho nawe yari indimi akavuga ngo ibyo bintu ni bibi rwose ngo kwita uwo mwana ngo bakamwita Kayibanda ngo ni bibi ariko niko bigishwa ariko yavuze ati babivana mu babyeyi babo mu yandi magambo rero iriya ngoma yaratsinzwe ku buryo bwose mu bintu byose ni ingoma y'agatsiko ni ingoma y'ironda koko ni ingoma y'ibisambo tuzakomeza kwirwanya ku ngingo ya kane twarebye ukuntu muri FDLR nyine bikomeje kumera nabi n'ubundi ntiyari iriho ariko noneho n'abayobozi bayo bakuru babajyanye mu Rwanda aho ndetse Kigali iriho mu gufatanya na Congo ku buryo butumvikana bariho bashinja P5 bashinja P5 na Kayumba ngo kuba bifatanyije na FDLR ngo bakaba biteguye kugaba igitero mu Rwanda kandi badashinga twe duhagaze kuri pozisiyo yacu bari abantu ntibabyine ntibashinga nta mbaraga zo gutera u Rwanda zihari Kagame ari mu manyanga yo gushaka wenda kongera kugaba ibitero byo muri Kongo byo kujya kwiba cyangwa se kureba ukuntu yendereza u Burundi na Uganda ku mpamvu nazo zidasobanutse twarebye mu ngingo ya 5 ukuntu nyine abihaga kugira ibitero kugira ingabo baririmba n'indirimbo ngo za indirimbo z'igisirikare indirimbo z'igisirikare bajya bazigira ngo ngware ni sini ngome yetu y'amapinduzi yetu ngo wa makomanda wa MC abose twabonye ukuntu bari abagabo rwose ngo nta gisirikare tujye rero batakamba ba Jean Paul turayishimye n'abandi tuzumva na Serge umunsi azakomoka muri Afrika y'Epfo ukuntu azaba ari wahogera noneho n'abavuga ukuntu ntangabo bagira kandi ari wabikwizaga ibi byose rero tuzamubwira ko ntimukabeshye twumvise ukuntu hari manda zo guhagarika nyine impapuro zo guhagarika wose zasowe na Kigali byo ntago byadutunguye mu byukuri bagamije FPRDMA Kagame igamije kuzimanganya ruriya rubanza rwo muri Afrika y'Epfo ibangamiye bityo bakavuga bati tugiye gufata Kayumba akora umuteroriste niba mutwina natwe tuzamwima nyine aba ngabagiye bishe Karegeya nibyo ubona mu byukuri bagamije na manyanga nk'uko bisanzwe twarebye ukuntu FDI na PSNK nyine hari ibibazo byabajijwe bahunga akabihunga ariko tuzabisubiza ko ndaribo babaje ibibazo rwose turabashimira ibibazo bigomba kubazwa bigomba ibisubizo kandi buryo ubaje ibibazo burya n'ibisubizo biba biri bushoboke ariko iyo ukomeza kubeshya beshya ntuwibaze ibibazo cyangwa ntubaze ibibazo uko bigomba kubazwa nta mahirwe n'abatoya yo kugira ngo habeho iterambere shuti rero turabashimiye mwari kumwe na Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera ijoro ryiza aho bwije ndetse aho bwakeye umunsi mwiza.
Kanji ya gitire kane no gukomba imbaraga tubungiye gufatanya urwa muri mahoro rugamba rukomendera abanza n'itsinzari ndi kumwe n'impari rwa mahinga rutsinzwa rwa mu ngabo z'imbere mu bungu bacaba ari kwima yishabitwa kuri mashyiga ndabuka ubukombe bw'inkini za rutsi ndabuka yaruka mu ndabuka rutanga rw'amaboko urwanda tubaye n'indani kwa ataza kurekera niyo rero gomba kugusinga niba shaka kurwana yeze mu nkomane za nyakare ngo ndi kugumyaka ishema n'ico linga n'uru bukombe rige majuru na mushoro gazamba rwo yimwe na hazi na shuri ni zamore n'indi bene uyingaye uringaje kwa nyumba uyingaje nyamane ni uwarusoje ambu wasinga warusinga mu gabo rwo